Oh yes. Hey, pina mo nate tota. Isimona ngwe tsa fetse mbele ke tlhabi ke go tlala ka pina e mo nate ya ga raw eggs. Se kenke for tech. Eh ntse ke rutse fela le msimane ole wa AKA o tswa ka fa Gauteng fa monna dumedisa.
Yeah.
Eh ke mo retse ke le bolela sikere ke le tlala le ene ba tswa kwale le kwale nna ke tlile fa.
Yeah.
Eh msimane ole tlala ka pina e chan 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 cha. O na le msimane ole wa Coolie Chan la mwiti wa tswa tswa netlane. Yeah.